Kwanza impwichikichi ichubukuru inapwichikichi ichichabakuru kale nambo kubendera yola nalitengerera zayanu mayeka ni pie pie inaulo wanumba pie pie.
Just alone, you seem you don't wanna say hello.
I'm so single, for it to mingle.
You go bong with a boy in a booty kits. Pushan in a boy in a kaku kati. Na bendi kata boy mo.
So goneza,
niso yako baby.
So loser,
na usinki mana ulezi kwidi la ule. Ndoza la kwati na uluwa.
Bago manalelo,
yeah.
Osa manifesto,
yeah. Ya kwaya usende.